so we learn through play. Kufunza akili twatumia michezo, eh, kutunza akili twatumia michezo, eh, kukuza akili twatumia michezo, eh, kufunza akili so we learn through play. Kufunza akili twatumia michezo, eh, kutunza akili twatumia michezo, eh, kukuza akili twatumia michezo, eh, kufunza akili so we learn through play.
Hi, my name is Abu Numan, and I will be guiding you through this Learning Through Play audio course. This course is for any pre-primary or primary teacher who wants to learn how to use playful learning in their classroom to help their students learn. This is an audio-only course, so all you need to do is download the episodes and listen wherever you are.
And so we learn through play.
Hello, and welcome to Dar es Salaam, Tanzania. In this episode, we are honored to have with us Mwalimu Mwajuma Mlezi, a teacher at Mbande Primary School, or as she would say it herself.
Jina langu ni Mwajuma Mlezi, ni mwalimu wa shule ya msingi Mbande, darasa la awali. Watoto wangu ni wenye umri wa miaka 4 mpaka miaka 6.
Mwalimu Mlezi teaches mathematics in kindergarten and has developed interesting fun games to make sure her classes are efficient and attractive to the children in her classroom. When we visited her, she had a variety of games to showcase. In our episode, we are excited to highlight two games that stood out as the children's favorites. Take out a pen and a notepad if you'd like, as we experience the playful activities for mathematics that Mwalimu Mlezi designed for her learners. Okay, within the next few minutes, all I need from you is your attention. I'd like you to identify any of the five characteristics of play or any of the four spectrums of play. Remember those? Let's refresh our memories a little. Quick summary of the four fingers on your left hand that represent spectrum of play. There are four types of activities that count as learning through play. Your first finger is free play. This is an activity where children have the freedom to play, explore, and discover without an adult telling them what to do. Your next finger is guided play, where children decide what they want to do and an adult gives them suggestions. Your next finger is games, where children or adults design an activity that has rules or instructions for play. And your last finger is direct instruction, where an adult designs an activity and controls the environment with set rules about what can or cannot be done. Did you get that? Any activity that matches one of the four types above is a playful activity. Now put your right hand out in front of you. Look at the five fingers. This hand will represent the five characteristics of play. Your thumb is joyful. This is when an activity is enjoyable or thrilling and makes children feel surprised or happy after overcoming a challenge. Your next finger is meaningful. This is when children learn something new from an activity and connect it to something else that they already know. Your third finger is actively engaging. This is when children are directly involved in solving a problem or in playing a game, not just sitting and listening. You can see how concentrated children are because they stay focused, even with distractions around. Now, your next finger is iterative. This is when children try an activity again and again with new ideas and possibilities, experimenting with what happens if they make a change. Your last finger is socially interactive. This is when children play together and learn how to communicate ideas and build stronger relationships with each other. Every playful activity will have some of the five characteristics above. All right. While listening to the teacher's classroom activity, I want you to close your eyes and visualize the playful activity taking place. Now imagine the children enjoying themselves and listen carefully to the session.
Naomba tusimame tusalimie tukiwa tumesimama. Kauli yetu Marahaba mjambo watoto wazuri.
Mjambo.
Kaeni chini.
Asante.
Sasa watoto wangu wazuri. Tuna mchezo wetu hapa. Tuna mchezo wetu tunashindana hapa. Kuzipanga namba. Mnajua kuhesabu namba? Hebu hesabu mpaka 10. Vizuri. Nimepishana. Nikipiga filimbi ndo tunaanza kuhesabu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Tujipongeze wote kwa makofi matatu. Vizuri sana. Sasa hivi tunaenda kucheza mchezo wa chupa. Mchezo wa nini? Tunaenda kucheza mchezo wa nini?
Chupa.
Jamani, nataka nisikie sauti. Tunaenda kucheza mchezo wa nini?
Chupa.
Hizo ndo sauti mimi nazojua za kwenu. Sasa chupa zetu hizi hapa zina namba. Alafu kuna vifuniko vyake hapa pia vina namba kama hizo chupa zetu. Alafu kuna vihesabio vyetu viko hapo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuchukua chupa yako utakayochagua. Weka vidude vihesabiwe kulingana na idadi ya hiyo namba hapo nje na kufunga na mfuniko unaofanana namba. Tumeelewana eh? Mashindano yanaendelea kundi A na kundi B, nachagua mwenyewe. Chagua chupa yako yoyote unayotaka. Umechagua chupa namba ngapi? Hebu iangalie. Haya. Baraka, umechagua namba ngapi?
5.
Kwa sauti?
5.
Haya. Dada pale umechagua namba ngapi?
Namba 1.
Namba ngapi?
1.
Safi sana. Haya. Tunarudi kwenye vihesabio hapa, rudi. Ehe, na wewe vya kwako hivyo hapo haya. Unachukua, tunaanza na wewe Baraka. Vihesabu vidude unaweka huko ndani ya chupa kulingana na hii namba. Viko vingapi? Hapo. Chukua vihesabio huku, unaviweka huku na vihesabu mpaka vifike 5 kwa sauti. Tumesema namba yako ni 5. Haya, vihesabu 5 unatia kimoja kimoja huko mpaka 5. Yeah. Kwa sauti.
1. 2 3 4 5.
Vingapi hivyo?
5.
Haya, chukua mfuniko wako namba 5. Sawa. Dada na wewe vingapi unaweka humo?
1.
Kimoja. Ajisikii umeweka vingapi?
Kimoja.
Haya, tafuta na mfuniko wako. Haya. Geuka mbele hivi. Sasa wamepatia? Hebu tuhakikishe kweli. Wamepatia? Hii ni namba ngapi?
5.
Na hivi vihesabio ni vingapi hivi? Tuvihesabu wote.
1 2 3 4 5.
Na mfuniko ni namba ngapi?
5.
Kwa hiyo amepata. Kundi A amepata. Baraka, mpongezeni. Kwa sauti.
1 2 3. Vizuri sana.
Haya, kundi B. Unaitwa nani? Doris. Doris yeye amepata chupa yake namba ngapi?
1.
Hesabu vitu alivyoweka ndani. Vingapi? Vingapi? Hiki hapa. Na mfuniko wake ni namba ngapi?
1.
Tumpongeze na Doris naye.
1 2 3. Vizuri sana.
Wonderful. So nice. For this fun bottle activity, how many of the 5 characteristics of play were you able to identify? Was it joyful, iterative, meaningful, socially interactive, actively engaging, or all of the above? Remember, a fun learning activity does not have to have all the characteristics at once. Any activity can touch on 1 or 2 or all of the 5 characteristics and would still be considered a fun learning activity. Okay, Let's now find out if you identified any of the four spectrums of play in the fun bottle activity. Was the activity a game? Was it free play? Was it guided play? Or was it direct instructions? Good! Well done! Now let's listen to the second playful activity from Mwalimu Mlezi's class.
Sasa shindano la pili tunafanya tuone mchezo unapatikana kwa vijana. Tuna mchezo wetu mwingine ni mchezo wa maumbo. Tuna maumbo yetu tofauti na rangi tofauti. Wewe nitakapokurushia umbo kwenye kundi lako hilo hilo. Nitakapokurushia ukilidaka utaniambia ni umbo gani umelidaka na lina rangi gani. Tumeelewana watu wazuri eh? Haya simama wewe daka. Simama na umbo lako utaniambia umbo gani na pembe ngapi? Umbo lako lina pembe ngapi? Hebu tuonyeshe. Tusaidie.
1, 2, 3.
Tena
1, 2, 3.
Haya lina rangi gani leo umbo?
Kijani.
Rangi gani?
Kijani.
Jamani amepatia. Tumpongeze, tumpongeze makofi matatu. Haya. Mama. Jina lako?
Ilham.
Ilham, wewe umbo lako ni ngapi?
1, 2, 3, 4.
Na pembe ngapi?
4.
Na rangi gani hiyo?
Jeupe.
Nani anajua hiyo rangi amsaidie? Rangi gani hiyo? Haya, tupongeze.
Yani.
Hiyo umbo gani? Anajua ni umbo ndo atakayekuwa mshindi.
Lovely. Now, try to identify any of the five characteristics of play and any of the four spectrums of play in the second activity by yourself. You can use this method for any fun learning activity. Come on, try it.
Yani kujifunza kwa michezo ni ile hali ambayo una impart knowledge kwa watoto kwa kupitia ile michezo. Wenyewe wanajiona kama wanacheza, wanashindana, lakini wakati huo wana gain something. Kwa hiyo wanajifunza kwa urahisi zaidi na inaweka kumbukumbu ya kudumu kwao. Yani hawawezi kusahau. Kama aliimba nyimbo kwa anacheza, hawezi kusahau. Kama alitenda kitu, alitengeneza, alitenda kitu huku anacheza, hawezi kukisahau kabisa. Na inamfurahisha, inamfanya mtoto anakuwa happy na inakuza mahusiano baina yao. Wanatambuana majina na wanazoeana, relationship inakuza sana. Wao na mimi, hata mimi nawajua zaidi kwa sababu ya kupitia michezo. Vile wanavyocheza namjua ambaye anapenda hiki, apendi hiki, lakini nawafahamu na majina yao kwa kupitia michezo kuliko ambavyo tukiwa tu hatuchezi.
Because Mwalimu Mlezi's learners are toddlers, they were not up for reflecting on how the lesson went. Instead, they were out to make the best use of their break time, laughing and sharing snacks. But from the glow on their faces, we know they had so much fun learning mathematics. In our next episode, we chat with Mwalimu Mwajuma Mlezi and get to explore what fun learning through play activity she developed and why. We will also look at how you can implement the same in your classroom. Till the next episode, enjoy learning. Join me in our next episode to learn more about learning through play.
And so we learn through play. Kufunza akili twatumia michezo. Kutunza akili twatumia michezo. Kukuza akili twatumia michezo. Kufunza akili twatumia twatumia. Kufunza akili twatumia michezo. Kutunza akili twatumia michezo. Kukuza So we learn to do me a day.